Zaga what? Vara street vaco boy. Fix then the black said rapper. Into team no arrivai. Zaga dot. Zonga mi dalu ala walai. Mi face lu walala beautiful. Lega miss an angel baby. Nadrizalu ala ha. Aka mi ne malu fit fine girl. Gano di my shady tiki. You are my main tiki. Fiance ataninga mi choku. You are sweeter than Coco Mungwalu. Anga ninga mi Coco mi yosi. Machine mbago Coco Beyonce. Yeah.
Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri. Bebe alemye mbele. Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri. Yaku Amerikini shana.
Bebe nakupenda shana. Figure 8 bebe ntrilu sana. Echa miruma vore hana. Missy machine mbu tututu. Elu mani tu whom do you belong to. Bebe alelumi tututu. Mi yosi shara ni agasi. Mungwalu shara ni slay queen. Acha karo ni vini agasi. Walai zamfara ni kasino azini. Player zionjini. Eyo nasi abediki ready kadi che. Alelumia sisi azini. Alelumia driza si lecha. Pamukiri ya kusi zamfa. Mi DJ mama ha. Ma DJ baba. Yeah. Baby Lilo mani. Kiri kiri mi se mi nyama mvumi. Kiri kiri.
Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri. Baby alemi mbele. Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri. Naku Amerikini shana.
Zamba lumbini mazade botwate. Milovu si madre mbote mbote. Ika maku marutite zonga. Masia we mivodala we mache nafu. Mamu kinga kwa dale. Kiriki ale femi atini dale. Jack Stewart West ile kimia kwa dale. Jeff Paki Gimji kimioteria kwa dale. Ebi Madiba mukia kwa rua dale. Beautiful babe Lilo mani. Yeah, bro mighty kid that's it. And the KP kinga miaga yotera.
Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri. Bebe alemye mbele. Akamine mayatiri. Zonga mayatiri. Ekamelo mayatiri.